No ja filla hakkeji bibbe adamaabe der leydi Niger filla no kuje mu'em. Datol nogay e jeeta tabol jiangol e batakeji lamorde leydi jojjinangol nogay e joy lewru novembre dubujinaji didi e sappo e lawol laamu gongol kantabintini ko sariya hani wade faneddo fu nokkumu jaba yobe. Dr Amadou Boubacar Hassan jo andal do batakeji leydi faminiri no labi din kani tokkire.
L'expropriation
jabugol nokkure gam batte gollande himbe fu dundu kondani talki sariya duniyaaru fuu hokki laawol joomum tawi yoɓaama ɓatakeji laamorɗo leydi men Niger e nder solde muɗum noga e jeetati ka e hoore muɗum tabintini wiide ke neɗɗo wala fuu laawol teete e hunde mum ko jeyi dow meere. Jooni noon sembe leydi no woodi laawol jaɓa nokkure na are neɗɗo na yimɓe gam batte e jama aare fof no yimɓugol nokku e ko nanndi e muɗum. Illa hitaane 1996 talki ɗi no joƴƴina na ko yetti 2023 ɗi moƴƴintina fadde majjum yetta to joomum nokku mum jaɓete fa yoɓe no woodi laabi tokketeɗi laabi ɗin tawa laabi laamu kañum e laabi sariya
phase administrative et une phase judiciaire
ɗume woni golle laabi ɗiɗi ɗin
c'est un décret pris en conseil des ministres.
Laawol laamu no woodi mbawgol hoƴƴede sawar ministre uɓe wiide hunde wanno hano yimɓe nokku waanejo to soni laawol ngol ɗon hoƴƴama sana jokka yimɓe waɗa wiɗagol wiɗagol ngoldu gam batte faamude nokku to yiɗa fa yimɓe ɗo moy en jeyi ɗum gonga gonga wiɗagol ngol wurtina fammina yimɓe ko laaɓi moy en jeyi nokkuje ɗen ɗum ɗo narrawa hante waɗi caggal mum non wonno ko saɗa joƴƴinto wonko du kawondare on wiye kuulal fuu foti hano yoɓene ele nokkure nden endal ɗum du konna wattana dow narral jooɗa kaale hakkude kokketeɗo e kokko illu hitano 1996 fo kañƴum wonnoɗo na ko duuɓinaɗiɗi e jeetati ko ɗum moƴƴintina waɗa duuɓinaɗiɗi e jeena nden laawol ngol tabintina non hani waɗire dow kulle fuu ko neɗɗo jaɓana fuu nden wonno koɓe tokkoto laawol sariya gongol latingol kandu sarɗatana dow filla noye hani joomumen yoɓire
pour justement faire un jugement.
No dagi no kure neɗɗo jaɓe ñiɓe na golle tawe jeyɗonde o hokkitaka hakke mum
comme je l'ai dit on l'appelle
hono hunde hanana guinandan joomum hokkite ko hani hokket ɗum illa nokku o jaɓaka e junngo muɗum ɗum talki sariya kay wi jonnon wakkati goɗon wawi tawe saɗarma no woodi har filla jawdi ko joomum hani hokketɓe endan sey ɗum waɗa wakkati ko jawdi ndi naata e junngo joomum
financiére ou autre.